tetwandisobodde kubeerawo.
Ekitiibwa kine gy'oli, ekitiibwa kine gy'oli. Mukama tewali akuwa, emimwa gy'abalabo gigadde. Ekitiibwa kine, ekitiibwa kine gy'oli. Mukama tewali akwenkana, emimwa gy'abalabo gigadde. Mukama tewali akwenkana.
Come out to where you're going, cut off.